Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadu Keita to bogi janiga fandu hal Mamadou Samasi ko jambal sakrabe hedibe. Bamako do yimbe le hobe goyti getade fili bamtugol carte biometrique to centre ngaji yogaji e wattu goto koyde nattaade nukuji goddi. E mungu wadi oni sida le hitano 2022 humtama wide ko warata temdron yibbe tawrama nyaw o e le yontere wotere dimun berna di ro jabuji hultama le kawtal pudugal nyande alal barande bamako do tamo do andi wide benna le mali do jodorgal na jeyda kaki jombajo debbo hembe do to famule journal meden dingun sebe kabaruji amen hande bete alkamsari 19 septembre 2023 bismillah sakrabe libitati hande ko carte biometrique fuddi bamtade le mali ka non no koyde nattaade le nukuji yogaji la morrende su bange non no mayongo to commune na berde garobe be na famdi to bonaka bugu bange nyaamo mayongo jama kudo ben wari ka non no gollobe meribe memi halete laaji yogaji bamtugol de do carte de alisi si tawma ton kedana ko hebane do fo sango kanko ale umar wagul
wakande min jottino mairie commune nayobe do bomoko do yimbe la garobe don be ana pamdi sanne ka jottibe don be kolliti hono metti mudu yen
ana heba wakati jom mi de tawta dum rani ngondumi darade min do yalla min heba kartul am ana tiidi sanne hebude carte mudum biometrique ko wiya ana hani waytede edo carte ngaji di wala fu ko wada hen
le bangi nyaamu mayongo commune jeegoba jamaandan heewi ton suudu mairie wondu bananka bugu yimbe la heewbe ndi fa nangay ton carte mudun en
nangay
effectif de pour moi ni sabi ko ni bel ngado golle on ko fandi hibugol carte ngol wana hore newi le feji jonni cil am didi le wara tewtu dadu ila 7h ngarmi don tabakoro yum 9h du timi don
kanko délégué maire gondo do hali hono tidalaji di gorri
to
amen do ka yimbel ngaro be an hiil nyaloma fu fandi ka yimbel teme tatom ana immo yotto min do yimbel ngado be golle o ana fandi do do wana hono ne winde be teme darnam be nodda goto goto mabbe tayri wi de gouvernement o wihi yimbel wombe le gallure bomoko de fu carte muden jalti yimbel hewbe kanyen gonde domtude de do carte
sakar mbattu taklay wadu ko barbe banga bem am facebook e twitter ko barbe nyaay nayo yimbe le ben heddoto e kabaru sida hitande fufule mali ben dido jatti di hultama ben bangal kanko horejo kabaru habo sida mali do derno bangal ben karutal ngadangal e huntu ko humputingol projet faybugol yimbe le jogibe odo nyaw sida le nokku sikasu dano kawtangal fanda mudun ngadangal do karta ngadangal nyaddi alal bande fanda munu woni ima wadde ima draji fewde kala jogibe odo nyaw kanko ben sjarata may gata may e botu o kedan ko bandu fostango Umar Bagalo e LCC
le odo botu be collective yimbe le sawbe nyaw sida o be diki leledi malindi kanko docteur Isiaka Mumin Kone secrétaire général fedde humine kabar habude odo nyaw o yukolati sababu mudun jamarde jatti yoppi ati kandi tedireedi di
le tongande fedde ne mudirta o ni sida national hitan 2022 holta ma wi yimbe le sawbe ge nyaw sida o le amendi ana wondi beyda yontere fu dun le cittala modo bangal cella ko yata yimbe le temdro e nogoyum sawbe o do nyaw kanyen paba wattu jono yellan kebano codire tiafaje mudun en non kanko no dirtedo mamadou burdo antrede mama joni lamiro kabar himme yurmen to sigaso to holli triwide jababuji keba di sigaso do ka ana hani yettede sabi yimbe le cawbe nyaw sida o ana wawa gollande hore mu en darno hore mu en du saddaaji mu en do e huuna ko nafaamu dum momni
très important
odo botube kali do hen du tidalaji konayri bangal tedad no odo nyaw wori kanya fa yotti anyaji kandi bamede
ima draji tutugol ledde ben hikka 2023 ben wondi hunjenda hore ndonde no kujiki dum mali ben ledde en goni tutede yalla budde rafi ledde denno yo nonni to segu san kadjolo do mi unyaji kiwdi ledde tutama ledo yontere kanko idirta sako wonko hebenen do faba hajab amen yogabe kede na fostango Umar Bagalo
ko nayri bangal tutude ledde leyi lamu sego dum fuddi ton talatare 10 lewru septembre ndu li ledde mabbe nokko no dirtedo
fanzana le commune pelengana hitandi kende ko yaata milioji didi ledde anni tutede le ko buri hectare ngaji temede jeegom ko woni fana mudun yalla be keba be pote eno wattu wonde waylitirade yalla iwole don kebe le leedindi fa gundam lobbam newo to santo ko yaata ledde le temedre tuta le sappo didi lewru septembre ndu kanko mer ngalure sande o yitandi kende be tutan ko yaata ledde le temedidi le hectare ngaji mabbe temede jetti to kajolo to ko yaata hectare ngaji chapande jeegom e jeegom ngoni ko ledde tuta e mudun non ose foren wobbe tombe kullitiri wite be bi ko yaata ledde le temede jetti e chapande joyi woni ko be tuti de galda si
ele kaki jombajo debbo malido ko buri hewde yo men kulintereji azaman meda joni e kedudi finata wa waka joni den memna hala jodorgal ben do bon jado jado dido kaki di danno hono mo inira ben hono fufudun ko dum fufudni nafa men gal do jodorgal kanko aissata jara won ko hebani bangal mudun kedano festango umar wegalu e alsisi
so tama sigu kanye bamako robe le be an tawre jodorde dum finata wa non kai rewbe lo wombe tombe kollitiri dum ngardina suudu jati
laamu
segudo mido jodo e do jodorgal sumede defa do huune nafore sanni debbo jodagol mudum e do jodorgal min kam jodaki feedo jodorgal gattangal e le kaaki amdi mi waddi dum ni faami ngardina nokku am
so parla drone
to seguto sobe cehaton jodorde be jewan ko homo fu yidi kanko madame Kulbali Maimouna Kamara o gote neddo gondo to seguto o tawrede yirde do jodorde ana hokka kille baltido le galle
ini ko nyabela
wakati kurtunoji debbo e do jodorgal ju intese waaje ko haani wadde na ko haana wadde jodagol debbo e do jodorgal an waawi latar sababu e juude mudum jodade fa gasa e le galle mudum moda fu wala worbe jotta ko no fi e do jodorgal e le mandirnde arande yoga andam be fina tawa kay kollitiri jodorde goddan ton ana moddine yalla debban heba be ngujati dum wadirte fatilato du njilo todo
yotrame de hertane zoom sir handana memi hala ben gajo tobe garo be nukuji be ben hepata fi hotude yalla no be do fam kedana ko esta jara heba ne do fustango umar wagal
bingil adam waji wattan hore mudu hakkille wala fu dulludo wite yoga gidraba tawon so ngari do mada on wakkati sa kurtindo na sa ngaddo suudu fa jamma janga fu be njata fi enokku wakande be jottinde atawon puddan gajatan weli fa boya tawe jomun tampi so wakkati no gaytati yamde yotti fu fota kurtindo keso atana haja lelade jati jomana ngonga don gidrabe wobbe anton pamata njata fi inno ko keddote dana jodi debbo natta nanna ko hani nannu defur fa hande taw o do gidrabe dana jodi sukabe gombe don be furdu wi'a natta lelgol wari atawan gidrado yahay fi enokku ana tekkini micite den wil sa yehi a jewuyi neddo so bami fa jengi jomana han wattande hore mudu hakkille darta hore mudun fu fota so yombaybe njaada hirdoide
sakaba do karte ne kabaru jamen mitindiran mawdi kabaruji di bamo ko do yimbe le hewbe goyti kitade file bamtugol karte bimo tirto centre ngaji yogaji on wattu goto ko de natadi nokkuji goddi ben imungu wadi woni sida le hitan 2022 hum petit wi de ko warta temdoro yimbe tawrama nyaw o le yontre wotre di do jawguji wultama le kawtal pudungal nyande alabarnde bamo ko do dama do andani ben le mal do jodorgal na jeeda e kaki ben jumba jo mimi hala mudum fay boyal sakaba mitino wi do wa sarfu mitade kabaruji amen ben do application sjo tan yo bangal Play Store or share your media and magazine. Yatar meden magazine handan yowi do kabaru cella den no beuru yodun do ranuru do nyaw ben raboto do den no ben sab mudun yo geji lulido basilde kok den no mo rabo yude neddo yaade goddo den no wi kambe dunke cellal le hitan 2022 mali ben tawrama bi leydi mali tawra taw ben tawra do nyaw on ambara unyaaji njetto den no ko badi unyaaji njetto den no dum ala hali chapandi jiddi e le temdere yalla ben hinade do nyaw o do tambe dar jamare de yaade saatu fuf yowtade le cuudi doktoro yaren e wero famu du o do nyaw o adam amadou haydara e hejaba men to yelimani e bankas wonko hebanen kedena fostango min e alsisi un nyalle jam
hono fofu wori euro raneru kaddana ko haari bangal mudun docteur self kone opnemologue
au niveau
de euro raneru ndu cital bangal fofango yitti internet do ko buri hewde hen fu yimbele be dum woni mu en be tawam cartoon mudun en yijam e dum wadda e mabbe du na wala becci chaldi mabbe du wulam taw ko heewi hen fu
alqadara burbe chawde o don nyaw o li mali yule ngalure bamako horizon kay docteur self kone holtiwide o don nyaw o jati chadale monde
bamako do yimbele be nyaw o nangata ana heewi sanni ana buri yimbele temdere chapan jitti e jitti de temdere fu modu nangata le ngalure ne ko serti e lamu kay tom le temdere fu chapan nay nay o don nyaw e tidala modo faham bangal challa le leedi amendi don sabi so kana ko be leedi amendi ana narda homo fu wata hen koyde mudum yalla ima daraji gondudi wadede fa nyaw o rabagul mudum le leedi amendi ana hebene jogolal an heba lawul
cercle yeli male le lamu kay limtike yimbel nokoy dido chawbe oro nyaw tuberculose euro runner ka non dogotor en chawrobe oro nyaw o holliti jogadi telaji kadana alfuseni makalu kijaado kabar oro nyaw o to suru docteur yeli mane
on a bu sans
hala makafa tampa nyawbe an yiade sawra nokoddo namije hibba mako luna kay tiagal mudum be neltirta warde do amen do jukitaade tafaji mabbe do ci dalla maw womo be bamirobe ni tam tafaje balebe tabi yewa so nyaw o anay mu en nadu so wala mu en tabintinaabe do mu en wiire nyaw o ka ana sawi dum sawrgol mu en do wana hunde ne wiire buri fuso be koti le kreduji mabbe to so wiama be ngara lewru be bay wadde libbi didi nadu libbi tati tabe jotaki doctor hono fu sawrgol be do yimbele way
wadde ko buri hewde yimbele chaawi be o do nyaw o na hitina sere non seddi hawa keita chaawi do o do nyaw o to bankaston holtiwide jamar ne jati fete soni atorama odo nyaw o
mi do jamno mi do hubbe no du sanni jam wakati fu mi karto tolo mi ke jonka mi yotti ke sur doctor fami yewa so tawi dum wana nyaw nawdo sabi fu don de ka nyaw bubal oni min no tiagal ko yotti mi ton ko doctor en be holti kam mi do dum nyaw do yora ne rundu no tan don garbe do to de kam banti hol mu en be takki ke kam to nyaw do yora ne rundu anema yimbe yida ta ma fi
docteur self kuni hokkiɗo taƴoral wiide oɗo ñaw ɗoyru raneru na sawre na darda jamare nde ƴewtade cuuɗi dogotoro
si j'ai un conseil à
so miɗo jogani waaju malinkoɓe mi wiyamɓe jonte ɗiɗi na ɗu jonte tati fuu ɓe immoɓe jotto sur dogotororo ɓe ƴeewa so tawi ɓe cawa ñaw so o sawramale wakkati omo wawi sellude fa timma tawi tiɗɗala fo yettinayi ɓinguel adama gaso ñaw o ɓami fa jaalike sawrugol muɗum latta ko hunde ni winde ko heewi hendu fuu o waɗan jomu ɗo ñakkuɗo bangal fofa
natoire très important beda de nyaw sida sifaji goddi dun na bawi latade sababu o do nyaw ouru ranuru e misalo diabete cancer e na 3d podde bonde kanon kambe docteur be beedi wiide wana wajibi neddo jogi do nyaw sida tawre ouru ranuru ma dun jo ouru ranuru tawre sida